Maloi lau mali aho eiki le lei ai tonga, pia malo amo mea mai ke tau ngahi o ngongo ki aho ni koe aho pule lulu, valu o me, wanoa wafa. Oku pehe ehe pale mia, Christopher Luxon, oku tukupā honopule anga ke holoki e tuunga oi whaihia i Nusilani. Kua whihanga hangai e pule anga mo e whakaanga ki e ikai ke nau malava ke solova e palopalema o e tupulaki o e whaihia. Oku pehe e Christopher Luxon, oku ne fu uta e fie maali e au pito I he tuunga o e whaihia, o hange koe toenga o e whonua, pea oku whakamato ato hono pule anga ki hono whakasiisi I e lahi e whaihia. Nei toi pehe foke e Christopher Luxon, oku iai ai palani lelei a hono pule anga ki hono whakasisi ai hia tā pia moe lahi oi whai hia ai tau tupu. Oku pehe e he kau me mipa o Junior Doctors Union, oku nauta e fie maalie he ikai ke tali e Health New Zealand e nau tohi kole lolotonga, pia koe mea e hoko e iaie ni ihi oku holo e nau tuunga vahenga. Oku whakafuafua ki he vae ua ai kau toketā junior oi fonuani, ne ikai ke nau ngā ue ha houa e wanima, me he fitu pongi pongi aniafi, hili ai ikai ke ola lelei ai alea nai whai. O pehe foki e Deborah Powell, koe taki oi Resident Doctors Association, na ikai ke lava e he te whatuora o tali e tu unga whakapaanga I e nau kole. Oku teo kau foki ai tokoni pale mia mo e whakafofonga whale alea leipa ki mua ko Carmel Sepuloni ki he polo kalama TV fo oko ia ai Celebrity Treasure Island. I he whakafehu I lahi aniafi a Carmel Sepuloni nane I kai ke ne fietali e fehu I whekau aki mo ne teo kau ki he polo kalama koe ni. Nane livi foki I he ngahi wike ku osi ko hawhainga tamaki ki he uaua hono vae pe aku ne whealu aki pe I he whale alea I ha skuta. Nai I kai ke pehe e Sepuloni na e hoko ai lavea, lolotonga honu hului ai Porokalama Celebrity Treasure Island. Na e hiki ai Porokalama televisione koe ni I e whaahita o māwhana, pe oku amanaki ke hulu I Nusilani I he konga ki mui o e tau ni. Ki e pasfiki, oku pehe e he minister ki he climate change a Tuvalu, ko ki nau tolu oku lahitaha e nau whakaulii e tau ātakai, Oku lahi e nau talanoa ki e ngahi liliu lelei oku nau whakahoko ki e climate change, ka oku ikai ke nau solova e ului uhinga a ia koe fuutau ataina o e ngahi pisnisi tau taha. Koe whakalea foki eni a maina a talia I he whakataha koe ia ai climate change na e ui he Pacific Council of Churches. Oku whakatau mua ai whakatahani ke lava ha ngahi talanoa whakalotu mo e whakaloto whanua whikau aki mo ngahi liliu o e atakai. Oku pehe e talia, koe tupulaki pe lolotoange ai tahi, ko hawhaka ilonga mahi noia ai mawahe ai kakai me he otua. Ki he mala isipoti, oku lipoti e he French media kuo halaia ai All Black ki mua ko Byron Keleha I he whakamauanga I Pālesi ki e hia koe tā whakatupulavea I api. Na e pehe e he newspaper o Jean's France Press, na e whekau e he whakamau a ngā kene nofo pōpula he mahina e ono ka e toloi. Ne hoko ai palopalemani I ene vā mohono kau mea ki mua, hili ene foki ki Franse ke sio ki hono fuha. Na e lipoti e a Jean's France Press, kua pau foki kene totongi ai moua, koe paanga I ulope e tahafe, aia koe paanga e tahafe fitungiau hiva taha nusila, mo e paanga I ulope e valngiau koe totongi huhu I. Nai whakamatala e Keleha o kune whaka I kai I o I kai ke mooni ai tā whakatupu lavea I api nai tukua ki I ia ki ai. Koe ngata anga peia e tau ngahi o ngongo ke ahoni, mālo au pita mō mea mai, ko au Carol Ann doi tuu, tua o fātu.